ayothando
lungaka lungaka lungaka
awawothando
lungaka lungaka lungaka
ayothando
lungaka lungaka lungaka
awawothando
lungaka
awawolwabantu
oluncane lusheshe luphele
awawolwaba
oluncane lusheshe luphele
awawolwabantu
oluncane lusheshe luphele
ezeqinelo
luyaphele
ake bantwana bam ngiyabonga awuthenge ngithola abantu abangayenza kangcono